SideLatestMusic.com.
AC. Stooja. Boy. Moro vezilo a emen.
Ine shakwa tenstia ya kupepega maskete.
Esi
Unstia ya kulanda pavanangu. Oh, I know is mind on my own. Oh, mind on my base. Ani nana kona ya kulele kisa vari coach.
Esi
Kapanako ya kwambola vari kandu. Oh, I know is mind on my own.
Esi
Oh, mind on my base. Ine shakwa tenstia ya kupepega maskete.
Esi
Unstia ya kulanda pavanangu.
Uja.
Oh, I know is mind on my own.
Boy.
Oh,
yes.
Mind on my face.
Vani kalanga fela na nyani wa mazizi. Zeni voni kizenga tapping overseas. Niamborewe na zeni vataki kui. Kuti safafa sika pafoni lushani. Na mikupa puti respect on my name. Hani na mani chakono nisara nina fame. Zavu kuva anichi without me confirm. Boni kaleze sinanya aniferi. Oma iti zishetting light ifakiri seri. Zapila ande za kazeri kezeri. Sotafaka ofifanya luseveni. Yoseka kilolu inyani fahalu pepe.
Kwa tenstia ya kupepega maskete. Onstia ya kulanda pavanangu. Oh, I know is mind on my own. Oh, mind on my pace. Ani nana kona ya kulele kisa vari coach. Kapanako ya kwambola vari kandu. Oh, I know is mind on my own.
Esi.
Oh, mind on my pace. Ine shakwa tenstia ya kupepega maskete.
Esi.
Onstia ya kulanda pavanangu. Oh, I know is mind on my own. Oh, mind on my pace.
Levo yaka inzi high S kona cheese. Mafans waka kona veni vizari ujiz. Daily na rekoda inge kima harafiz. Twakula sifiris, ekonomia tuikala fees.
Esi.
Efe murete alikana finish. Zemu kanana for anziv.
Esi.
Dona nyalu ma big machine. Koza mu always deepa kufita big latrine. Esi luwa machiki inge tukuhu. Sinanzila machire mwezi vali la kwankunu. Demu madisa vasari, that's bullshit. Hawi vamu na makande, you better just
check. Ine shakwa tenstia ya kupepega maskete.
Esi.
Unstia ya kulanda pavanangu. Oh, I know is mind on my own. Oh, mind on my pace. Ani nana kona ya kulele kisa vari coach.
Esi
Kapanako ya kwambola vari kandu. Oh, I know is mind on my own.
Esi
Oh, mind on my pace. Ine shakwa tenstia ya kupepega maskete.
Esi
Unstia ya kulanda pavanangu. Oh, I know is mind on my own. Oh, mind on my pace.
Yo, Gucci's crew. Benon Daka. Yo, Peter Kanom. Yo, Beauty. My sister. Nande Bills. Esi. Bai Papuro Aikor. Dinema.
ZideLatestMusic.com.